kuba freestyle owe kirimba mona kano katuni kakubajjako okufedafeda ebyaffe byakumwoyo bekabanga sika wandiike gundi sikigezaako kineno kyakubwongo tulakalira tutandika okuwaya emboozi za bujjajja ezinyuma ziri ezitakyuma nga mutandisa okugwe mulamusuubuza abatemizo nga mukuba amarayimu genze sagala ondeetere sitepu n'omutuuze akuwa amalimestone gano mayinja gennyini gakaluba nkaluba simete entuka jinja kayinja okuva eri eidinda mumanyi eryebusoga kondeeyo muliyo mona museku genze kadugala olulyo gwenvaamu black race bwoba ntegedde kyenkugamba kyekyo abaana gye bali naffe gye tuli gilva waali mc flawa waaliwo omunyirivu nakimuli nange mwendi okuwako salama rodi wetubeera kuba kodi nga tonnayingira kigambo kya luga flow kineno kya buwangwa kya nnono kuba koko kubanga tresipasa bwafuna empi yeffe tukulaga ensalo yo weekoma luga fulo kazanyo kaffe twasima ensigo tulinze namakungula zamera ow womutuuze ku bbali mugambe bwetuli spider mc atikiridde ejje ly'abawanguzi tetwagala abakyalina mbuzi yeffe abakutula mutuuze walo y'omutuuze bwakukwako kigambo kyabo lwe luganda olwasigalawo tutudde mu ngatto z'abo abaatusookawo nannyinibo okunzijawo nnwanirawo bonna abagambe twajja kuwambawo ebyaffe tuze kubisaba tebitusabirawo mbitwala butwazi ku byeddiza ebyo byali byange lulimya nti lwange rayimu zino zange n'emirembe gyange emmotoka yakyali wange yagula ku ssente zeera weetuli si byakutunda mwoyo fenna weetuli kopuleti nninda kuleetereka bizinesi sikungula njagala kubeera witness investor the best to ever do it spider mc muluga flow yes I'm fluent no voodoo can stop me do yeffe abaana baabo toluleeta gundi nze fundi lugamba nzimba babuilda mututegerebwa okuva eyindinda back to the source buluno temuba bya force is my voice my choice I'm not a boast no freestyle ezimu nonda ku byange byennyini kuba byange zeyabiwandiika kulega n'enkaka gwe makanika jazunga atandika okunsinga okunkiikira yenze asinga yenze pingwa nga kibuwa gyemisinde gyenziruka ntandika okutandika okuyiriba mpolya ne bwangoba ensonda zakubeera tandaba mbazikiza nga butadooba luga fulo fuleva abeerimba akazanyo kaffe bavubuka jangu okyale ku edikwota tukulage amazzi g'okunywa how does water taste yeffe one of the base live the race high like mountain everest ok nkyusakyusa mukko kubanga mbatiisatiisa mukko ba mc baagala omumanya nkikola ntya nze mutyamutya aka spider men okubize
oyo spider abaka
MC. Yo, MC. Kill. Kill that shit.